ti sana ya na tu shoriane bane no mansure no mansure guitar records producer nao jo kisikile Zozote Vadina samanane Kama nimekosa Nisamehane Zozote Vadina samanane Sina budi, omba pensi vango, peone rudi. Kurudia kwako, imi sina budi, omba pensi vango, peone rudi. Hebu nieleze kama vanipenda Hebu mwenzangu unanifitini Hebu nieleze kama vanipenda Hebu mwenzangu unanifitini Nitenge kabisa kufikiria ulikopitia ye. Nikifikiria wagana lia ye. Nikifikiria ulikopitia ye. Chokomba mame, sive na chama, ila na ye mwona ye, mwona mwa ndama ye. Chokomba mame, sive na chama, ila na ye mwona ye, mwona mwa ndama ye. Unirithie moyo nini tuwe.